Itangiriro igice cya 39. Nyirabuja wa Yozefu amwoshya gusambana nawe aranga. Yozefu bamujyana mu Egiputa, Potifari umunyegiputa umutware wa Farawo watwaraga abamurinda amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yozefu agira ukuboko kwiza aba mu nzu ya Shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akoze cyose. Yozefu amugiriraho umugisha, aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'icy'ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yozefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Abita Yozefu ibyo atunze byose, mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yozefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yozefu aramubwira ati, turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati, dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yozefu ko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati, turyamane. Amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati, dore yatuzaniye umuheburayo kudusekana agasuzuguro. Yanyegereye ngo aryamane nanjye ntabarisha ijwi rirenga, maze yumvise nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda w'iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Nyirabuja arega Yozefu bamushyira mu nzu y'imbohe. Agumisha uwo mwenda iruhande rwe ageza aho Shebuja wa Yozefu yatahiye, maze amubwira amagambo amwe n'aya ati, wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo nsuzugure, nanjye nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda w'iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Shebuja yumvise amagambo umugore we amubwiye ati, uko ni ko umugurano wawe yangiriye, uburakari bwe burakongezwa. Shebuja wa Yozefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe bakingiraniramo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yozefu amugirira neza, amuha kugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yozefu imbohe zose zari muri ya nzu y'imbohe, ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagira ikintu agenzura mu byo yamurindishije, kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza.